najimsafi.com. Dream big.
Pengine na yakosea mapenzi, pengine nachagua, pengine nimeumbiwa machozi. And kama ndoto siamini, na yasote ya kishenzi. Upenda mboga najua, sambona ya nisumbua. Au labda kuna sheria za mapenzi nazikosea. Japo siyo peke yangu, hata bongo movie nao analalama. Siyo peke yangu, hata boda boda nao yanawatesa sana. Siyo peke yangu, hata vyuo ni mapenzi yanawaburuza. Siyo peke yangu, bongo feva mapenzi yanaturudisha nyuma sana. I don't like the way you treating us, yeah. Seems like you want to prove with us, yeah, yeah. I don't like the way you're treating us, yeah, yeah, yeah. It seems like
na misongo, na misongo ya mawazo. Sitaki no more, yeah. Why you give up? Misongo, na misongo ya mawazo. Sitaki no more.
Life is beautiful, life is crazy. Watu kibaya washajinyonga kisa penzi. Hapo ndo utajua kwamba mapenzi ni ushenzi. Maana sipizi mapenzi bila pesa hayaendi. So bora kazi yako kitako, mwombe Mungu akupe kila ambacho utakacho. Maana kimfacho mtu ni macho, kachini chagua chagua lako, huh. Maana majuto jaga badai, mapenzi kama nguo chagua size yako vai. Ukiona na kupaya usivai, nisikizo utanishukuru badai, huh.
I don't like the way you're treating us, yeah. It seems like you want to prove with us, yeah, yeah, yeah. I don't like the way you're treating us, yeah, yeah, yeah. It seems like
na misongo, na misongo ya mawazo. Sitaki no more, yeah. Why you give up?
Siamo itaja na mangana.